Propata park, Peter park, Peter to a patia.
Producer.
Yeah, she left was in the view. Yeah, she left was in the house. So, we the wish of it. Shelly Muchibe. You know, jump in the back of the wish of
it.
Washuma bokonele mama kuria kuti wakuliri dangata uya bakuria kwatu tundu tatu don konga tote kuria next can chili sing bia na mchawa chawa shuria 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 akumaya na mchawa chawa shuria 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 sing bia na mchawa chawa shuria 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 akumaya na mchawa chawa shuria shuria shuria
pokela kachero mpati ya mchai time when you go bend down it to your mama ndanga go busy no na passport nende ya makasisi first time sakana na pokunado na umfo utosh tosh kwa talala mayo aunchia na umfo atsaina na mwana matumbo gashnet si china
wa shulia kanga wa washumba pokunale mama kulia kuti wa kuliri danga ta uja pakulia kwa tutundu totu don konga tote kulia next can chili shing bia na mchawa chawa shulia shulia shulia
Tie wajangasa, njengila mwene nkasa Juri ya chiri na supu ya bulo kuchanganya Tatanga hiku mwene katushinga kuchanganya Pari webo mamire no jesgore chankama Iwe chonchoma chinchengang tuleze mwosincha Chonza sando mnegila walenga na lenchengina
Wa shulia, kanga wa washumba poko nale mama kulia Kuti wa kuliri dangata uja pakulia Kwa tutundu totu don konga tote kulia Mexican chiri shing bia na mchawa Chawa, shulia, shulia, shulia
Man,
anybody there?
Boy from Nigeria.